yamde joni jaɓɓore mintaji capanɗe tati dande studio Soumana Amadou kettino kibaruji moɗe fulfulde Omar Hama dow masinaji ɗen tawda e Kader Chombiano. Koye kibaruji meɗen ni haltana dow filla ƴiwole ndiyan toɓuɗe e fuɗɗode jeɗɗire nde to enda Agadez e Zender, ko saabi bonondaji kewɗi ɗo saabi bini ko julurde tariki mawde wiyetede e miskini nde Agadez bonande ndiyam hewte kadi yerno gouverneur région famine. Nimɓe maradi ɓe fi bonande ndiyam hewti jippinaɓe nde janguirɗe l'école no umminoyte yarede nder nokkure to Thiguilana. Yewtere men pindino halde yartana ena commune Dogon Kriya région Dosso to denta rewɓe gon wonno waɗa ñamduji dabbaji yaade kulle ɓiɓɓe leɗɗe. Kori jam hirtemo yerno kalirnoɗe nder koye kibaruji meɗen. Ali Mahamman Lamine Zen, hoorejo gouvernement mo leydi meɗen Niger, yeeyi fottode e battu lawal jeenayaɓal ko leydi Chine e leyɗe Afrika puɗɗuɗo hannden to endam Pekin. Ɗum do o timmoytana jeegon lewru Septembre garo o ko hawriti hooreɓe leyɗe Afrika kewɓe. E nder nde hawritere du ɗum haalan do kullentereje kewɗe laawol gollidiggol hedde ondeje ñibdiji, misali nde en koƴi jande cellal nimɓe ndenago gollitirɗe jamani hokkugol habaruji kamɓe campaniji. So nimɓe miccito du ni nder suu duniyaru leydi Chine, kam woni ɗiɗaɓirɗi leydi har ko narta fi arzuku, kam do woni leydi arande puɗɗugol gollididde hakkunde lumaku e leyɗe Afrika duuɓi tati warde duuɓi tati. Iɗum waɗa nde hawritere hakkunde Chine e leyɗe Afrika. Hande subana o woni ko général de brigade Ibra Boulama Issa, gouverneur région Agadez, yehi ndaroyde nokkuji ɗe bononda ƴuwole ndiyam gaɗɗe hewti kengan e hecci kengan. Ɗum saabi bini ko julirde Agadez mawde wiyetede e miskini kamɓe kollangal jipporde lanaji piroji Agadez o bononda ndiyam yehi memoy ɗum. Moussa Mamman yewtide makko.
Nous avons constaté malheureusement
cuudi capande nay e jeetati e kogi baale re'ata caami jangirde lokkol kay en du limatako e tawa der diyam wadi nawniibe be der mu en goto barmi sanne. Min jami cuudi fu di tawraka sembe himbe burtodi. Min jehi miskini julirde Agadez mawneden, min tawi tondu diyan naati dum idum haani dum gollude sembin inde nyibdidi baado jipporde lanaji piroji hande himbe bawa gadi golle mu en no haniri. Ɗum du min joɗɗini dabare heɓude mosala saɗornan ɗan diyele ɗen pooɗe burtine cakantarare de enɗan, ko watta golle nokkure de enɗan hoƴƴite dow ko yaawi hannde. Diyele ɗe de en daari hana huɓeere Agadez tan bonnini fa e nder département ji région Agadez on enɗan ɓe gaɗi
bonnede.
Ni kote nder région Zender, Damagara ni to mbiyen juulirde taariki la morde leydi mawde saami nde juulirde du ille e zaman laamiɗo tanimum yehi ñiɓoy ɗum nder hitande duuɓi ujunere e keme jeetati e jeenayi. Kengan du woni konde saami caggal nde ƴuwole mawɗe toɓuno nder wuro ngom. Lawwali Halilu ardiɗo Sarus kawjiɗo filla yilaro andita duniya mo région nani ko wiyali keyta dow muɗum.
Camol julurde de enda mursere mawne non to himɓe Zender kan fuu e leydi Niger, gam julurde de enda no limte nder kulle tariki région on enda. Nde hoɓɓe gari no jaha waɗoyde yilaru daroyde julurde de enda, gam wakkati fuu de himɓe gari lamorde eɓe jaha julurde de enda daroydene. Camol julurde de enda mursere mawne non to amen, gam julurde de enda no limte nder tariki mawɗum ko Damagara. Wakkati men kalana wakka munda men noddi kampani kawjiɗo fi moƴƴinol juulurde de. Kampani o enda wari fuɗɗi golle muɗum gam sembin inde kogol gol enda, amma diyele gonɗe no toɓa bawa e acci o yaari golle makko yeeso boƴƴinol juulurde de enda. Nden o ƴami o wi'i ɗum acca golle ɗe enda fa kantol dungu.
Juste après la période hivernale.
E lawal ngal en gartana nder région maradi to gallure mawde nden no hen e moƴƴintinde nokkure yaarude nimɓe ɓe bononda ndiyam hewti yaraɓe jippino nder janguirɗe l'école. Yeruno capitaine Ganda Abdoul Aziz ardiɗo Sarus kawjiɗo filla reenugol ɓiɓɓe wuro on faminiri ko watto tendeje basiji keme ɗiɗi kamɓen woni Thiguinala ɓeninɓe e ñamduji. Mohamed Mamman yewtide makko.
on a déjà aménagé
mi moddini nokuje to be jare be jodum waade diel gonde no to bade enda illa kenga du tendeje den enda da fiedi fadde golle den du timminede min fuddi yawde nyamdu gam mabbe der jangirde e bale to be nati waade hande balla ka gomnati hokkimi kammin gonmi den gollira wallirde himbe be enda tendeje hemre e chapande jene e joy kammin gidi fiude min kebi maro neban sukar wallirde himbe be enda demin kebi ballagon du fere min beida hande ni tonuji nyamri hemre e chapande jeegom min godi ton enda opeven to bo fudu wadi hande ana hakkiloji amin gan cuudi din enda gala sambe
maison existante
en jotta jondo kay der gallure nyame to ko nimbe be bonondaji ndiyam hewti nimbe lardube no tawa hen yerno habibu abdullah ardido fedde nimbe lardube mo region nyame o faminiri ibe don sigilade wadde limore famde dima nimbe lardube be fi o fi hewti zainab travere yewtide makko holliri hanoni
wakkati momen kalte o enda meden don meden ciewtino e haalobe do inne lardube der kominiji ga annude non no wadira be kala ni men no wada lardube sappo be diyan gadani bonnere misal der bangere bukkoki lardube nayo diyan bonnani der mabbe dido diyan nyami bale mu en saga dido haro banda har nyelga kandu tato men timminay wadude limorde enda amma meden don meden gada joni no wodi balla nyamdu ko gonnati waddani himbe meden gatta dane yaade e jon en bawde e ballira gonnati ga waddande himbe balla
faenda ni en jotta der gallure nyame ko bi en balde majjum ni ko rafi gaz defirted on hebe der nokkuje to dun sonnetele gallure nyame de sabe majjum woni ko bandi min Omer Dawi ye yewtide de mumin idi secrétaire général fed sonnobe gaz don der gallu nyame nani ko wi
je dirais que c'est pas
ni wawa wi gaz o enden ni wala do der hubere nyamede enden amma ada gaz o enden wadda der mu himbe tawra sadormaji murtere wadu node Nigeria kandu waddi ko rafke joran gaz o enden heba ganni ko dum wawa yarude gaz mu hejora himbe nawtoru to sai gaz duddo diele tajude beddaji didu waddi ko loreji di enden ni bawa adode gaz o enden soras jehudi adode gaz o du tawadi ton wakati diele de enden ni tajinu kuje de bawa garnyam fio min gadana ka filla majju wadi minen du min kalana ardibe ben gamida mila ko dum boyata musala majju hebaaki dum sabi du min kalana ministre petrol na company soni def
ko shiramade a soni def
ko tande region difa to chaga lebbi tati ko dum hokkuno potir jangobe jangirde universite de gomnanti kengan woni ko be kojiti labi jande l'école tonde region di fani bi mabbitol gol wadiri no wodiri yerno docteur Abdoulawan jangino mabbe harto fannuji demal domo ladde e jaye wiri mani Musa
et nous avons
jangobe université amin gadan kame jetato e ko dikki e dermu en kame jobe en dan fu galana no janga der jangirde mauni université de enden ekitade golle hikka jangobe amin hebe be enden ni gam mabbe min joddini sigila amin kesogon to be bawo warde windude ko e mabbe do waccu internet yamude lawol jangudi kame jo e sappo e dido desi talki mu en tefude warde janga der jangirde amin de enden miden he jewtinaade talki mabbe di enden te Allah jabi burtina inde mabbe be gara jangudi gattol jungu e tittinkinaku janginobe amin e gollobe amin der jangirde de enden waddi hitane fu miden timmina dimma jandeji kanaadi gade din enden jandeji din du ete nara lobbal no tawedu chaka amin janginobe amin kam fu e jangobe
les enseignants
département mo boso tawa kenande region difa o nokudu dubi majuni kono tawda e rafi kejoran denagu ko waddi chadale harto golleji nyawtigo nimbe misali hedde sigila tugal dom docteur Sina Abdurrahman loktorojo mawdo loktorobe nder loktorore boso famini kujje ko dum rimane dum en harto golle mo en mamman Idrissa lamdo rimoni
l'insécurité
rafka jara hakkilu fukkingo waddi ko himbe hewbe dillo no kuje mu e wobbe du perey warde cakantaraje demin gollata de wallirde himbe gada burna mu e der koyirna garki himbe be en danni beedi dimma ka jaabe ballire balla fu kamin gaddane du min kokka himbe be en dan do limore himbe wuro gon untugo to balla kadu he jorta wallirde jama arade fu amma der balla pelle gon tawade der cakantraje de en der no golla miden gade yilaru nyawtode himbe sogeji no gatti hotirde mi der no kuje tawrade rafke jiro hakkilu fukkim amma fu he nonda no wodi no kuje gon de min bawa jihi der mi
en janto en der region do sole departement mo gaya to sarusi police ji departement gaya on der lewru uto ngadi gollal jabbade labi to nimbe tokkirta wadde simogol wittinde gineje mbien nini to be cuti gumpal nimbe wittinobe gineje njaru njaruji bondi commandant Moussa Saley prefet gaya nani ko wi fadelalu
depuis la fermeture illa wakati ardibe lady benen di enden ni kadi on tokkira mayo go enden ya hawartaji himbe he are mu enni der tukka bonano gadi fi odu wujjobe nanude are gonnono na wuturo langude go lewru uttalu du ujunaji laso e nay yade laso e jetati mayru imije tramadol ujunaji sappo e nay e ko dikki taba bonka crack gramuji kame tati e chapande tati e nay heroine gramuji mudum chapande jeegom kinije jaz Japan kemedi di Japan e joy exol kinijem emre e Japan e tati nanga himbe laso e jo tuma juude mu enno tawader den gadamu laso e jene leur out kinije tramadol gom nanga kadi dum ummi kinije tramadol ujunaji laso e jo tramadol
Sengarten e yewtere men pindinole to njaten to enda le komini dogon kriya region doso to rewbe wuroji komini on wopbe njatana itwa bipbe letde lade wonji tide wadde dun nyamdu dabbaji. Bandi men Abdulaziz Danyuma ye yewti doi e Fadima Wakaso goto tawadon derengal delta rewbe nani kowi Ali Nyali Aisafu.
Dogon kriya rebo mu ni kokki sembe wonjitidde bibbe ledde wadi didde de nyamdu daba ibe nawtoro barkeje caydi ibe kawrodira e kudole wadude nyamdu daba du enden Fadima Wakaso jeyado e feddede nani ko famtini do majjum
Diyan kalugom ko sarafawa
Barkeje non men bon itata e bibbe chatde e lekki gon kidu wi'ata gamaci semen kawni dira dum e tuni gese de dum hetti semen jaara machine wartire dumo nyamdu dabaji kasam meden bon ita tanne meden gada dum nebban nebban da e literirdu enda meden chonna dum ujunere deme itti nebban da enda chobbal kin korotoki meden lilaki semen unaki men jaara machine wartire chonni chonni di enda meden kawni dira dum e kulle godon meden gada katare katarde enda ede wada safare putte bannu korkor nabi en sadawere e ka wocina du bannu ci e leede fere fereje idun noddame wi e men lilda ka fottini hin no wodi garam e cioda ka ujunere na keme jetati gonga seyni men bi e yettore Allah
gaskiya alhamdulillah
annu Fadima o haliri dum rewbe dogon kriya be enden ni no tittinkini hollude andal mu en galbe tawra gal enden do fi o de redu leedi Niger fu himbe du no nana beldum nyamdu daba durebe be enden gonno gada
kakim musamu
fadde ame yarde do lumo sede men jahi der wuroji e der ci'e misali meden jaha do gondusi e nyamay garartoyde be men gaddata lumaku demen kebibe samen lildi dumo ko enda elevage do gonduci sarusi kawji do fi durngol e nyamay der lumo kata ko yettore Allah demen gaddi ko men gala fu sadornango idu lilde men cede ame
kay tsaya ka turo mun kulle mun
rebe do gon kriya be enden ni no nana beldum golle debe gon ibe gade de enda gan golle de enda ni no ballirabe be bawo humtude hajuji mabbe hande e jaamu
amin kebi na fakka majjum gandenno me annana dum joni ko himbe pirtake idu wonjita barkeje du wartira dum dumo demen jari dumo ko enda lumo do ko yawi men chonnata ko meden godi du machine amen ko du waddani men ko machine on enda boni der cede demen kebi riba e majje men chodir moter keso semen gattani machine on enda men kala fusa ornango fedde amen no tawra cede der bank watta ujunaje hemre demen ummike wadugo dumo ko enda e cede den enda men chodi rota kulle de men bonji tata men gada duma ko enda fotay fu men jaha men darano goddo seyde hokkime
sibamo ba
do wonto kibaruji meden tilie dengal fulfulde kirtente jamhirte kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko ertel noddo labi joyi on jabata feybudu sadun jaraka labi jende njobato budi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store